Kabili boy
Zedvice.co.
Bali kusendele, bali kuposele panze. No mutima o, bali uposele kujawe o. Baletila ta confirm, kali ule ta confirm. Baletila ta confirm, kali ule ta confirm. Mutima o bende fire. Mutima o bende fire.
Vibes.co.